Congress in United States wali galte motumman serri carrajo le kuma ibba saddet e yaman ala biyya kana kese jiratani murte su dabalate hanga amajji kuda sagalit bajata motumma ramadu murti ragawuf guyyota shankofa akka qabu bekame gabasa Catherine Gibson tigisitu es
muddama guddatu jir ammaf wali galte ne ragahamin jir immota party laman republican in fi democratin irattu wali garu daddaban kessammo immigration tokko President Trump kales yeroo seeratun toota gama paartii lamaanirra walitti dhufan wajjin marii godhanitti waan wayye jedhan dubbatanis waliigalteerra waan gahamaa jiru fakkaata.
Haaromsa immigireeshinii waliigalaarraa fagoo hin jirtani. Kanaafis sanirratti tarkaanfii tokko fudhatanii deemuu yoo barbaadan ta'e naa ta'uu baatus inuman deeggera.
President Trump dachumaan kanaa jedhan malee dhimma immigireeshinii ilaalchisee dhaabii qaban akka dubbachaa turan yeroo ammaatti ifatti hin beeksise. Warri Rippaabilikaanii haaromsa dhimma immigireeshinii ilaalchisee dubbii joo afurtu jira jechuudhaan dubbatan.
Those issues are going to be related to what sort of relief that the DACA recipients are going to get, border security systems.
Dhimmi kun hundi namoonni sagantaa DACA jala jiran bu'aa akkamii argatan waan jedhuun wal qabate. Akkaataa eegumsa daangaa lootarii DV waliigala dhimma immigireeshinii wajjin kun dhimmoota arfanii jechaadha. Kanarratti mari'achuuf deemna.
Haaluma kanaanis paartii Rippaabilikaanii irraa miseensonni mana maree marii koongireesii irratti godhamuudha deemu waan jedhan mari'atanii murtee hundaaf fayyadu cimaata irra gahuu isaanii dubbatan. Namoota seeraan ala biyya keenya seenuudhaan yaalanitti haala itti cimsuu warra dhufanis asitti akka nafne godhu irratti akka mijatutti haaromfamuu qabaa jedhan seerri immigireeshinii biyyattii. Seerri jedhame kun garuu Dreamers dargaggoota DACA jala jiran namoota ijoollummaadhaan warra isaanii wajjin Yuunaayitid Isteetsi dhufanii waraqaa jireenyaan qabne 1800 ta'an eeyyamni isaanii oggaa 3 akka haaromsamu. Garuu immoo Green Cardii jechuunis waraqaa jireenyaa akka argatan karaa an hin banne. Kun immoo miseensota paartii Dimokiraatii biraa waan fudhatama qabu akka hin taane gamanuma himamaati jira. Sababni isaas dimokiraatonni dargaggoonni sagantaa DACA jala jiranii fi as Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraachaa jiran kun ammaaf ammatti fala argachuu qabanii hin jedhu. Dimokiraatonnii fi Rippaabilikaanonni walii galanii akka koongireesiitti bajata baranaa murteessuudha akkuma dura jedhe guyyaa shan qofa saalaf ta'uu baannan mootummaan cufamuuf deemaa jechuudha. Dubbiin egaa amma dimokiraatotaaf dhimmi DACA dhimma amma mootummaa cufsiisutti isaan geechisuuyii an jedhu. Kunis guyyoota dhufan keessatti an beekamu ta'a.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.